Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hedi be jamnyalle modde ngoni talataare noga e nay lewru mars hitande 2026 Ousmane Nyalle budde kabaruji do ganni kanti woni to bokki jande to wayde dejere ana wembini li e region kay faabe ndeno e worbe jomben kabode himbe gendindi mbayli tan talki mu ben sini anandawa beta ko kurarouji mali holliti ko yidi gollude bangal akule hitande 2026 le hakke ko badato milliard ngaji noga e didi kasindinadi e debbe sappo e jeegon le temdere e ndi jawdi fu hebama yo di woni sembe kabaruji kikida ko bismillah mo heda studio tamani ara finde na gwan heddi le region kay tidalla modon ana jukkini hewtade jamare de dow lawol bamako kay dawobe njiabe kay injettira ka mbayli tan talki mu bennafa ndawira dow ngul lawol e hakkilo jodi ngo le o wattu goto le cercle usbe janya yimbe mun ana mbajimbina yobude jakka yo jantore alicise
odo donnowo mobilaji mo yida inde mudum haale waiti nokku to fini e do talkuru mudum jamiromo donnude mobile yalla amo dada sardi yimbe la jogibe kaborde immanibe ana heba wakat jom yimbe la fujiabe kay
Fame was entité de to yimbe lombe hite ben ana tirsido amen watti me welitita kulleji yogaji do talki amen ni so meddi miri dawde do ana sabi bina amen wadde dawal hakkune bamako e kay tatidala fu hewde amen
faham le lamu kay le cercle usubi jana jonka yimbel jogibe kaborde ana wondi nangude tom zakka e juuda jamande al qadar qals mom nangata e juuda yimbel be tom ana bama uyna e temdere uyna e sappo e jetti yaada uyna e temdere e chapan joyi sefa le ngeni be noddirta jala kay yimbel hewbe woni ko be choggi so be nabbi tom be midum zakka nam holitiri wiide goto jiaado lo ndido ngini mo yida inde mudum firte
tumol makko no wati kana
badde sappo do e korkarun darto yimbe lunbe hite ben war fuddi nangude jakkaji le nukkuji amen do o jakka nangateedo ana buru ujjaji temdere e sedan yimbe tatton be nelta wara nanga di jakkaji teddame ciudole ladde din ton abade be yaltale ladde din so walani tedala won ton
tawde mangal pade embe kanyu en ka ana woni jokitaade imma daraji mu em fewde yimbe jogibe kaborde ka fu le dido nukkule fa ham ka holtama wiide nukul kewde ana le region o to imata wakati ebe kulbina tondu sanni jamande
jaggal ko journalist Yusuf Sissoko udda kasdubi didi kenyan wiadu o yoba hakke million goto sefa walde nantino be kabaruji association des éditeurs de la presse privée ASEP wonko hali e wi walde de ka sari yarini jaggal yopitere hala na halde ko yidi leemal dun ko wembibe sita sidibe
walle journalistien leedi mali honditi ka en mettama sanne tiaganne o journaliste noddirtedo Yusuf Sissoko uddali suudu kaso tiaganne be holliti be mettama do o serie bamado to saratobe leednin walle ne holliti fa handen dun naato sabe wadde titalaji mawdi do gollal journalistien wonbe titalaji kewdi leefanden walle ne journalistien an jogi darora mangal ko naari bangal de kabaruji fommon bibbe leednin so a ƴeewi dun honen misali wadde haldu mangul fatar kasin wadde jodo hala ko natto sabe lam portal dun lamu demokrasi an haba sembe le leednin di en nanal mudun leewi walle ne fa handen watti fuso saratobe leednin hadi kabaruji yetred no mojjiri dun wadde titallaji do lam portal lasep holliti fa handen ana teutra lam ko be leednin tinno daro e darna mu en yalla tajgol sariyaji leednin ana wadire no wodiri patno wadde titallaji fuli gollal journalist yakku
sariyawli yobugol be ala santoni o jaddenke maliki do zuzaade udda hay holitete nyande noga e jetti lewru avril warodo dun wadani yeso himbe ala san jati hawran hen kanye e avocat e makko fa yottade hejabe tognabe chambre de première instance 10 CPI hokki o kabaru nyalo mako ala san neddo si neddo akmi kiddo zuzam udda kas dubbe sappo sabe masibaji di wadi tumbuto hakkunde 2012 e 2013
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
kura ruzu mali holiti talatar handen ko yidi wadde bangal neddagule hitande 2026 de o ane imugol mudon yo daranade wallude million idan ujinaji temere njeddon himbe wombe chadele le mali e mangal mudon fu jawdi mudon ana hani warude ko badato milliard ngaji noga didi sefa e wi horbe de gollide humunide neddaku le temedere fu e o kalisi debbe sappo e jago e mudon hebama chapande nay e nay le temedere kiddidi ana gondi e tewted e juude walliroobe jawdi ngam Allah nu mayga won directeur général Courageuse Mali kede ko wi imrana kilu mayga do faccita mo site CDB.
Nous assistons les personnes vulnérables, mais parmi les personnes vulnérables, nous assistons.
Mene fabo yimbe won le kit Allahji. Gabbe fabo to sanne be won yimbe me wana boddo jati jati be. Golle jamen Musa kaji mudu fu menen derde mudum. Gaddu e tawede fu hono yimbe ko hasngin e balle ko sanne sanne be me buri fabaade le hitane ne. Tegal mudum famon tan wi hono dub tiapidi ko men lon hebde faba munya ko me hasngin e mudum. O tidal anton giddi. Rawnen le leddi fi amangal mudum le walla amen kura wurusi do le temdere kebe amen fu. Debe won ko yeda le
le secteur humanitaire, c'est moins de 40% qui a été mobilisé.
Sakirabe do kadde kabaro e fulfulde mbisi man do lala jara touri yotinande France encore.